Ride your DJ mistakes.com.
The DJ, other DJs wanna be when they grow the gun. It's the one. That's how much. It's
on the beat.
Kubalika na figa vera sidika kitimba bigi meshiba mejipa nasikia yes ram pa pa pam pam nyam niki cham cham apa kuharibu nasemaje baby wagwa mok tiki tiki tuki nice tuki jam down don't say rike tuki vibe but the sun down I love how you do it ni velo na tingisha kiche na toko na meshiba mastingo za mapombe na odo na shikanisha unazitoko kikatika
NigerDJMix.com.
Takunywa gin na ma whiskey.
Okay. Ukiniona nitetea mbili. Ukiniona nitetea polite na mvinyo, tukiteremsha na kamino, nikilewa miuku wa singo, kunywa pombe tuanze kumingo. Kakuna tambla tunatumia vikombe, kakuna vikombe tunatumia mikebe. Lazima tulewe, itu nice na tupige makelele. Leo ni kutingika, ni kulewa, leo ni kutingika. Tafuta za uba, usijali mzinga ndanunu. Tunapiga sherehe usiku mzima hadi tuone juu. Niko na swali niulize, niulize, niko na swali niulize, niulize. Ulini ukikunywa lazima ukunje sura. Unataka mzinga ama unataka shots?
Nairobi, finest.
Nakunywa gin na ma whiskey. Ladies say keep you a tipsy. Unataka chupa moja ama mbili?
Kuchikuchi, autam alua, chikichiki, badi malo, niku kidikidi. Hey, kama weki tanda mino kuchikuchi, tam alua, chikichiki, badi malo, niku kidikidi. Wanasema, kibaya, chajitembeza. Wanasema, kizuri, chajiuza. Wacha mdomo waze, amwaga mate, na ukamtoa nyoka pangoni.
Usije nizingua.
Wataona fire.
Jameni mapenzi kivuruge, kinavuruga.
Kimenikata maini, mwenzenu utasiamini. Mapenzi nachanganya, mpaka matonya naimba violeti. Inachanganya, mpaka mwenzenu naimba chokoleti. Changanya, mpaka nachibwa naimba jejeje. Unakiba aje, nifanye aje.
Bambi, sere, 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 sere. tafta mnipati. Hii weekend ni kopati. Leo mpaka tamati. Kuna show ya Willy Willy. Mkuje wa Willy Willy. Na msilete mapimbi pimbi. You get it. If you don't get it, forget about it. If you don't get it, forget about it. Ita akina Brayo, wambie kuna form kwa ile klabu huko nyuma ya chom. Na lazima ibambe, leo lazima ibambe. Na lazima ibambe, leo lazima ibambe. Nikuwe sere, sererika, sere, sererika, sere, sererika.
La ibambe, la ibambe. Chumpa kachini tuko alright. Vibes at the beers we go alright. Man a real dealer, musical killer. Mula pon mula, yeah, yeah.
Flow tighter, man a gangster. Me girl so sick, she a dancer. Only dancer, sick, only master. Yeah, yeah, yeah. Fire starter. Kogi genje, koko kwenye renje. Tafuta kazi, usifinye mate. Kishon Michael, biga kitu K.O. Ipasol order, ya finish like so.
Mangwariti nazitise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Mangwariti nazitise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Zimezible, zimezible, zimezible. Anakuku kible. Zimezible, zimezible, zimezible. Anakuku kible.
Nikisheria unyapo wezi ukanigigini. Na kunywa kuna mashifla na kisongi. Ukisha nipa uningami ya ni unioni. Tunabilizi mambegeka na tedoni. Izi mamba na chetuli tukenda asu. Na tunaganda unkila ni barima. Na tunaganda unkila ni barima. Tunapulo kwa mambaru na ma M16. Siku zote na wadibaki ni sin. Uwabwagisha na pills za kimezesha. Uwabwagisha na pills za ki, za ki.
Mangwariti nazitise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Mangwariti nazitise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Zimezible, zimezible, zimezible. Anakuku kible. Zimezible, zimezible, zimezible. Anakuku kible. Sare mezesha nimejidesha. Rima nina Romeo kuliko wanchweza. Utazieng na bufero uzidi kalesa. Kududum ukiniritipo kwa mayesa. Zanagi niko jia waragi. Wesa noka tuna kuja kukuza mali. Utashono kibindo kitu kwa sajari. Kutisita tukimbachi ukonda kali. Jakuli kutise dukulu. Nago shote wamevaisi makukuru. Mame ameni kwa ria zaki zangaro. Wana diaro juwa kona kungu juu. Mangwariti nazitise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre.
Nipo besi si tunapenda. Ni pesa zetu tunaspenda. Wenye kanisa wanaenda. Wana tu judge, wana tulenga.
Nipo besi si tunapenda. Ni pesa zetu tunaspenda. Wenye kanisa wanaenda. Wana tu judge, wana tulenga.
Nipo besi si tunapenda. Ni pesa zetu tunaspenda. Wenye kanisa wanaenda. Wana tu judge, wana tulenga.
Nipo besi si tunapenda. Ni pesa zetu tunaspenda. Wenye kanisa wanaenda. Wana tu judge, wana tulenga.
Nipo besi si tunapenda. Ni pesa zetu tunaspenda. Wenye kanisa wanaenda. Wana tu judge, wana tulenga. Wanasema tunachoma. Tukilewa tuta. Wanasema tutachomwa. Hata pinguni ya tutaenda. Na bibi yangu mina mpenda. Watoto wangu na wapenda. Madame zangu na oh. Sorry, sina madame ni bibi tu. Okay. Mabese zangu na wapenda. Mamulio wangu mabazenga. Wenye sherehe wanapenda. Pamoja pombe tunapenda.
Niko besi si tunapenda. Ni pesa zetu tunaspenda.
Wenye kanisa wanaenda. Wanatujaji, wanatulenda.
Nini beba ufala na shukaraka na na jam juna ngoja maskani sana kwa hamu na gam kawesi bishte damu misi wezi kuita farm kuna maina kwa sherehe mshowa naitwa na mam jumasani ya happy chungwa masani ya dhambi ya siwa taken tu na wababa wa vitambi kamkopo kalijipa basi josi changi changi jumiksa ni ya remi na pombe za kario bangi hangova kesho itakuwa kaya watu wawili mara moja itabidi ni memeza mara mbili lakini haidhuru bora vako tuziseti picha tunachoma sana tu kwa sababu ya happy recipe ya happy.
Nenga kila mundu kile anadai kubai Itema ikio vivi atanama yao fry Kaketa wakachazi Kunea musembi muya au kena tuwele tunaidi mama brother Kamba na mapose Sako lili change na pefe kana mapose Niki come around suna tuwa how it goes Mr. Bragg labdo nikuta kwa meno niki flows oh. Dakika mbili tumebonga 1 hour Tume make El Nino na ma champagne showers Tiba ya kuchapa sini pesa ndiyo dawa Siri ya kuka fly sini pesa ndiyo mabawa oh.
Mjua free wifi Mkristo na meza divi Mini happy G-Lida Tuko na who's who Yani nani nani Tuna sele ma design Ikiingia ma design Utanipata na boys wangu Umeshiki kuyu Leo na lala Roy Samu Parashi tulishare Ulimi major razor Meza yangu ma three I see baby baby Friday tuko na nameless na nooms Premi nyake na supu ya bones
Ole mu
Yo
Kushman
Edio wa magenge Leo shereme tuleta Kisumu City Tumekaribishwa tunafeel feelings
Lewa inanuka samaki mekarangwa
Leo shereme tuleta Kisumu Leo shereme tuleta Kisumu City Tumekaribishwa tunafeel feelings Lewa inanuka samaki mekarangwa Lafu pombe tunakunywa siza kuchangwa
Ole huu
Yo Kushman Edio wa magenge Leo shereme tuleta Kisumu City Tumekaribishwa tunafeel fit Ewe inanuka samaki mekarangwa Lafu pombe tunakunywa siza kuchangwa Ishere ya leo ni kubwa Mademu analewa na mapanti remover Kuna msupashani kutia na luba
Itakupikia face na nitalipia uba
Kuna mwingine ameshinda kwa kiti Si tuna dance lakini ya katiki
Siwezi katika kani kusuba Hizi pombe za Kisumu ni ka soda
Watu wangu Tuko ishere ya tisangapi
Masazake
Walevi wenzangu Mzinga tunafungua sangapi
Masazake
Masazake Masazake Masazake Tuko ishere ya di masazake
Asubui walalo ako jaba Na mina fikiria kukata waba Of course tuna connect haraka Mastori hadi usiku sasaba Masazake njo tunenda kulala Ambia njiri apike njugu saba Niko na jaba, bogi na wifi
Kani password ni Alejandro can get it
Na beba ile blanketi kubwa Deni ya klabu na jifunika na msupa Na sound ya klabu ni ya probox Na bado nitaomba DJ Ox
Watu wangu Tuko ishere ya tisangapi
Masazake
Walevi wenzangu Mzinga tunafungua sangapi
Masazake
Masazake Masazake Masazake Tuko ishere ya di masazake Nairobi supati na commandment Ukishindwa kuobei unatutwa Ukilewa mapema unafukuzwa Naka unaganzi wendo wakutumwa Ukitapika umetilete ya disaster Utasima mziki upige bamzi madasta This is a no-go zone for cop blockers Wanaume watiazi na mashowstoppers Alafu weka manzi yako fiti Weka chali yako fiti Uka una wako una dance na ukuta Tutaki mafisi hapa utakula chupa Watu wangu Tuko ishere ya tisangapi
omoka juwa kunywa kikombe na unye yushindanga kwa vikombe nishaiuza ngombe haikuwa yangu batulipata za pombe sitambui lepo bora ni kunywa nilewe soberness nayo nilisikiaga na wewe vile kiu ya pombe yuniwinda kama mwewe nipate isiolo niko makali na deve kani ramadhan tunashikisha na tende pita tukate maji tunakujadi na panga kinaelewe kalafu tunatanga tanga pombe ndo yufanya gato na kuja matanga tika ununui pombe wesi rafiki wa dhati pesa ya muzinga sita nganga na kamati nikisha nunua tunafoto na umati mangati ya wanaga asanti nikipata 10k pants mahitaji 95 maji kerote wanapawa nivalishe taji nikikosa pesa heri ni watie simu nikikosa teine za topo na wazimu moje kwanza niche kipuliza limit ama tuse gas bora tusikie fiti manguna washalewa wanarombo sea viti mande tu mande tunasere tukimadari leo tunakunywa hadi tutoke kwa news leo tunakunywa hadi tutoke kwa news mashirii makapombia tatusoma kwa news leo tunakunywa hadi tutoke kwa news mashirii makapombia tatusoma kwa news leo tunakunywa hadi tutoke kwa news leo ni kulewa zikishika piganga shanayo pewa skidai kisha nikani kibao kubayasa kila choche na digida na nao na steady manager ni mtu si marathao step jamo mbele mbini manyo songa kama zombi sinele siku mbingi ya kejani na magoti na situation inazofanyadi ni chome ploti rotede ni mesimama bila shati kando ya reya shati kanana kwa news na nipombe area code siku siwandisha na vikombe sindo wapigisha magoti kwa klabu tuombe sikondi deli ni mani nafanya tusonye kwa kushika pakuna kushuka Maredu dora na ashika ukuta pana ruka Zumekisha mbono na ashtuka na ni kama diva wote nyaki ni metupa luga leo ato na kunyo hadi tutoke kwa news leo kunyo hadi tutoke kwa news tuko sire, sire kea tuko sire, sire kea tuko sire, sire kea sire kea, sire kea tuko sire
tupilia mbali hapa ni mitungi na mnazi na meshekelewa inachoma dizio leo na washafunga ngoma simu anze kulia kinashirua pitie uko na flus kwa simu taksi walipie sivui kwapi mwambia rakishi na zile kiti za bia zisike tunapewa tunalewa tunapepea tunahemea wajanja no akinemelea leo hakuna kunyunga tusherekea tuko sherehe Sherekea, tuko sherehe, sherekea, tuko sherehe, sherekea, 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 tuko sherehe, sherekea, tuko sherehe, sherekea, tuko sherehe, sherekea, sherekea, sherekea. Watu wameshibwa na cheka tu, wengine tipsi pia kimeza tu, pitisha hesha shoti zunguke, vichwa kwa leo zilipuke, isherehe ya wale mama, tunazitoka taka dance imeja, isinema nyampaka sibui, mizinga kwa wingi azipungui, tunapewa, tunawema, tunapepea, tunahemea, wajanja no akinemelea, leo hakuna ngonyu, atisherekea, tuko sherehe. Sherekea, tuko sherehe, sherekea, tuko sherehe, sherekea, 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 tuko sherehe, sherekea, tuko sherehe, sherekea, tuko sherehe, sherekea, 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 katika vunja mguu mpaka mkono, kuweza ruka swimu punguza joto, lonku banda na nasagizani, na kupendi majwe saga majani, tumetuma na kilo zengine za nyama, hapa nkuteuka, kuna kuganja, fungilo jama kwa mlangu anabisha, nwana ugeno mekuta, na mizinga, tunapewa, tunawema, tunapepea, tunahemea, wajanja na akinemelea, la hakuna kunyunga, cherekea,
The mix with Zed Hala on 0793 593721
Wakenya mkuhaje Fresh Larida Vichuna donki ndo fresh barida. Nataka kienyeji hako fresh barida. Hambia ex wangu niko fresh barida.
Niko fresh barida.
Ale, fresh barida.
Niko fresh barida.
Ale, fresh barida. Steve anawambia don't drinks and drive. Kwa nyumba don't beat, usichape chape wife. Last day pole pole ukifos uke die. Goma ikibamba nipatie high five. Leo nikutumia kuna mambo na mzinga. Mapigwa na nitaka aa mimi ninaringa. Usilete asira juu bei ishapanda. Steve sifu boy.
Niko fresi barida.
Katika, katika, katika
imekubamba.
Katika, katika,
katika imekubamba.
Katika, katika,
katika imekubamba.
Katika, katika,
katika imekubamba.
Kwa Kenya muko haje
fresi barida.
Vitu na madongi mbo
fresi barida.
Nataka kienyeji hako
fresi barida.
Hamie ex wangu niko
fresh barida.
Kwa Kenya muko haje
fresh barida.
Vitu na madongi ndo
fresh barida.
Nataka kienyeji hako
fresh barida.
Hambia ex wangu niko
fresh barida.
Hakuna miadarati tunalewa na chapati. Pigia besa za kulize pati ni sangapi. Nasikia muna ite ex wangu. Na nikipata pesa nitambaya gari. Bipi ya wenyewe usimfinye macho. Kuwa mami nifu usipende mpango wakando. Juu kikulacho kinguo ni mwako. Penda ule wako ako
fresh barida.
Katika, katika, katika
imekubamba.
Katika, katika,
katika imekubamba.
Katika, katika,
katika imekubamba.
Katika, katika,
katika imekubamba.
Kwa Kenya muko haje
fresh barida.
Vichu na magongingo
fresh barida.
Nataka kienyeji hako
fresh barida.
Hambia ex wangu niko
fresh barida.
Kwa Kenya muko haje
fresh barida.
Vichu na magongingo
fresh barida. Nataka kienyeji hako fresh barida.
Mine's a get down. Cause tonight it's going down. Yeah, me and my cuz we getting loud. Boy, where you at? Where you at? Where you at? Wine to get down. Cause tonight it's going down. Yeah, me and my girls we getting loud. Where you at, where you at, where you
la,
at?
Na kuna kazi na form imejipa. Masase wakikam atukungi chengerere. Jirani ungi aji tushankupa na matembe. Long kuji nice jo, shikile madenge. Jigilepe padi, katika kawembe. Wamojo, leo kata kimangoto mojongo. Tukikata na manyonyo moroto. Chani pato mojongo.
Time to get down. Cause tonight it's going down. Yeah, me and my girls we getting loud. Boy, where you at, where you at, where you at? Wine to get down, down. Cause tonight it's going down, yeah. Me and my girls, we getting loud. Boy, where you at, where you at, where you at?
Tingiza, leo ni kutingiza. Kila kitu unataka leo, baby, itisha. Leo ni sherehe na itaki hiyo hasira. Leo tunaririma, ririma na girimba. Tingiza, leo ni kutingiza. Kila kitu unataka leo, baby, itisha. Leo ni sherehe na itaki hiyo hasira. Leo tunaririma, ririma na girimba.
Zena pombe leo na maliza na pombe.
Hala onzo 7 9 5 9 7 2 1.
Nimegwa na siku mbaya. Fuko ekonomi mbaya. Morio ashavuta waya. Nana da yako ganji mbaya.
Mabadai tuingie kwa ba. Kute kwa ifezi ya mtura. Kunja na walembo kata. Kipige keroma kwa madhe. Chukua jaba kwa faite. Nataka kulewa ni bebo. Tunangojo kwa party and so you know.
Tunaanza na jaba. Tunaanza na jaba. Tunamalizia.
Amua tu zinga mbili taziua tu. Simu nimepigiwa na mbogi. Landlord ananidai kodi. Nimekujiwa na lambogi. Mtu hapa hadi Nairobi.
Nimekuwa na siku mbaya. Fuko ekonomi mbaya. Morio ashavuta waya. Nana da yako ganji mbaya.
Leo na maliza na pombe. Nataka ni malize na pombe. maliza na pombe. Nataka ni malize na pombe.
Makenyeji wa shakuja adi na maselewe. Wamini ya mezo mbeba adi mafefe. BFF asha reporti kama CNN. Tulikula na saya na itisha DNA. Nili mbush DM akafika kwangu next day 3 PM. That the last time na kumbuka si pretend. Kumbenge ustela na kushinda EPL. What the hell, na maliza na tequila. Kitoe asira, kitoe manuksi maswara za madelila ama. Alikuwa sita eshe kila mbona. Sikumbo kino na tumagiza.
Sina mjinki tu nimebeba ni bundu na pupa. Akiwa laki atabeba ni mboga na kachupa. Lakini sherehe kwangu ni hali ya dharura. Nataka ni roroe kushinda siasa za migura. Kimaliza na pombe leta koro ni chachishe. Kuna fisia na dani ya meweza mini kapinesi. Wezi kwa na siku mbaya lafu ni meinje. Kineji meomoka na wika ongeza ingine.
Nime kwa na siku mbaya. Fuko ekonomi mbaya. Ashavu tawaya.
Ashavu tawaya.
Nana dai yako ganji mbaya.
Hata kiburi my friend, no kuche shule. Chokifaya ndani ya mistari zinachoma ka dragon. Nikona zangu tayari nataka size wako. Mystery nikiona ganji malitakuwa niko hapo. Nifikie zenye ndaweza jutu sota sidai. Nina instincts za marapa ndani ya jungle luku Africa. Nadini ni ya dread ndani ya chaba na chuma big up na love kwa maras. Oya wota guwa na kura venye nita give up bro na ugo panja. Hakuna chip, hili nika ya siafu. Nika kwa league, yenye si chupimi na hatu. Bado na wali, suprema siko kwa damu. Kwa unanishuku na unadeku nijaribu saa. Hakuna chit, hili nika ya siafu. Nika kwa league, yenye si chupimi na hatu. Bado na wali, suprema siko kwa damu. Kwa unanishuku na unadeku nijaribu saa. Nipe daka dano, tukaka dano. 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 Excuse me yo.
NigerDJMix.com.
Sana sana nikicheki kitu imeni bamba. Mr. Go Getter na mentality ya hustler. Hustler, hustler. Ukidai standards na kupea standards. Kwanza za kibuda. Nekelea baraka kwa kila kitu na guso. Umeshika sana feeling, sasa saa kushika mule. Tulia mpangwe. Mwona day nikwe niko up. Lazima you are drive crazy. Isha kwa ndio kazi. Na nikeme kwa milele. Na bado tunikali. Na wapigia makelele. Ya kikishe mlali. Nasike kina nani siyo sani. Yoni mwana bi. Wezi niambi unawachai na umevarangari. Weka unataka beef, mipi anataka beef. Oya choli kula ina, nga kula pia fi.
Remix
Kaya siafu, niko kwa
London.
Black Market Records.
It's your favorite boy.
Kaspeli kukeleleshwa, wikendi kukileleshwa. Nilikuwa nimeshika, wachi mashati. Tupat kwa bashi, vima moshi tukiban. Mazigi kumbe wache metuseti kwa mdosi. Shamra, shamra kelele na mambe kele za keroro lafu kumeja moshi. Kiranda, rando kundani kwa hii pati. Tupatana na mange Oscar 40. Na wako so noti, na wanaitisha noti. Zuri niko na flow so sikosi. Hip just because in a vibe. Ni vitu kozi na bazangu wa chuma ya toshi. Shamra, shamra kelele tekebe kele sherehe. Hadi tunakuwa fossil. Shamra, shamra kwa pati hadi kapati. Mapanti kati ya mapati kapati.
You know them call me the lion. Ad kama iron. Moto kama lion coming straight out of Zion. That's why gani bala you never seen a boy tired. Every girl I'm a new over only me that require. Yo, you from the uptown or you from the ghetto. Sherehe non-stop every day be la maleno. Yo, them call me remix killer uliza heno. Signing out lion to another fella.
Kazuri joka kofero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi mendata kapedo. Dem nikafupika napenda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu ganga. Nimebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Kuhusong kwa zambada kumanda na mana. Wala vya faa yungu magunzi edu wa mana. Jaka na kuwa magaga mana sagala yala. Nyapa wada basi titi nga furichi Montana. Yeah, I who that? Everybody should know me that. Biba demo ask how I do that. I told them I was in bondage.
Yasha, yo Buddha. Nimekuwa nimelost tu kwa muda. Bando fresh na ishep kama uda. Mabeshe wali nitokaga kama juda. Hey Buddha, bring that thing. Ikikuja maze mina vuruga. Na icheza tukibazu tukikuga. Nina luga we uliza ata buga. Hey, we buga.
Kini pata niko get. Wejua nisha jikaren. Nisha toka Benzima squeezy nipate kwa ren. Vaccine nisha get. Corona kwangu nibia. Tunapigwa lockdown cheki wana tuibia. Fanya fasa juwe fia taingia. Lamba kitu kapa shusha ikamia. Acha maringo na jo, wesi ovajo. Kama upendagi kwa bed, mina pendaga kwa jo.
Akakademu kazuri joka kofero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi mendata kapedo. Dem nikafupika na penda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu ganga. Nimebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Mba vichingamba yo body. Nyumira wangenda mupati. Atali na sente tafumitali ndazi. Selekta jepa wakubia dansi. Ulumba
vichingamba yo body.
Nyumira wangenda mupati. Atali na sente tafumitali ndazi. Selekta jepa wakubia dansi.
Ayawas.
Wazina nyote na
mbubu. Ayawas.
Wazina buka tuzeni.
Ayawas.
Toto relax, cheza na kashisha, ice na na glass. Kito kwanza marine, boy child na class. Seti kwenye kiti, angala, ebu hold up, hold up. Excuse me miss, don't be kidding me. I see what you carry, are you serving it? Napenda your smile and your attitude. And when I pick you, it's a W. Mpesa narusha kwa simu, 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 simu.
Girlfriend of the year.
Motalali tiki, 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 tiki.
Girlfriend of the year.
Jaza tambla na kidri ita mama pima kami vina taska mat na maples na kambili losi dance ko flow na dance kwa sili 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 sima pati ani Katwe dunga njumo kali ama pati pati Ni ite bash mami, tuko ndani ndani Bora inawarish na drinks, tuko ina dinati Kuna vile umefuraisha majirani Unawaini komitisha for cousins Umeraizisha temperature COVID-19 Ukitingiza mawezeri ndani ya matight jeans Sibagwagi napenda malight na madark skin Mami wanyo body niko cheza kati Kuguza calories, ukiwine on me Kutoka samoja giz, hadi mamuhi Kuna basheni pambakahi Ilianza jana nekisha sahini Juu mambanga wali kamigi na bado bash ingeshika kamiti Kwa hivo jaza tambla na kidri Ita mama pima kamivi na taska mash Na maples na kambili Losi dance kwa flow na dance kwa sili
Niaje baby check you nani maliza Najuu ni meku check ina uliza jina Kya nani unamuli amazing kona tempensi Siju any tank change when they pizza Kade ni kite keki ama malkia Nipe basi namba ni stoke bila Kade ni mecheki mabudaki kucheki Ndiyo mana lazima ni ulize Mbona unaka so fine so fine Mbona uka so fine so fine Mbona unaka so fine so fine
Mbona uka so fine
Venyo ko fabulous unanikila kimbizo kwa ambulance Lazima ni chuchoche na kasi zifika kaliba Toko money minded na unadai mabudia pia ni saa Kipunguza bill me na kupunguza taki bat Tauni taki taki na mesha kitami basi Inge kwa na ganji zetunge kwa Abu Dhabi Pakua paka unafanya jona paga Kajua na jua tutafika bila mabaa Niaje baby check you nani maliza Najuu ni meku check ina uliza jina Kya nani unamuli amazing mikona time plenty Siju any tank change when they pizza Kade ni kuite keki ama malkia Nipe basi namba ni stoke bila Hadi ni mecheki mabudaki kucheki Ndiyo mana lazima ni ulize Mbona unaka so fine so fine Mbona uka so fine so fine Mbona unaka so fine so fine Yeah, nasi nasi unajua venye uni maliza Ukichoresha saba, saba Nana shuku meni seti ya madawa Jisika haida kwangu kupenda sana Sika haida kwangu kupenda sana Hakuna pressure, beka uko na minu si tense, relax Sekibe usiogope, relax Nakumbuka jana nilikall june meku miss Kajifanya tini batimba Nasi unapenda madoba, ukidai ni kuimbie Na kuja na gita, sai sai Naju Nairobi kuna utiaji ya rusi makaza
Arusi wa
pizza Naje baby check you na nimaliza Naju ni meku check you na unizaji
Magic anger on the beat.
Bali performa pagosi sisi Sikuja na debe madre na mchuzi Red repiga kicho kiuchizi Nigenge don kidogo puzi Pururura, tulewe ifike hati kwa medula Ni mimi na wewe from na kiubuda Sherehe mikiki sisi ndio kutunga Ati basi tulewe, tulewe tuzime tubebwe Tubebwe tujipate mele, na mele supiga kasheshe
Yachana, yeah, accelerator, steam IQ lost Tunawasha hata generator, kuna kitu ngumu kakubamba hii generation Buzi na kujabash, kuleta mayulu lesson Yulu yulu, na chapa leo na chapa nisha kesho Dulu 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 gutu kune kufia mbulu Duru nduru anajua vaibu yangu fulu Matara yako silete huku haiduru Matara unadulu seti kosa angalau Angalia kwa familia
dunia nani baba lao aminia baraka farm nikimiminia sijafika niko tisini kwa asilimia na sakamia iza
kali poma pako si siku jana debe madre na mchuzi red red piga kicho kiuchizi ni genge don kidogo puzi pururura tulewe ifike hadi kwa medula ni mimi na wewe form ya kiubuda sherehe mikiki sisi ndio kutunga ati basi tulewe 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 tuzime tubebwe tubebwe tujipate mbele na mbele supiga kasheshe ya jana
yeah. It's a rap rap Turukana rap queen. I got a paper just to call me dealer queen. I don't care of them, I mean a cash dealer. I don't like fake niggas cause I'm kind of realer. Rapping him red blood, we go see I'm making move. I got my heart king, we go see Nahenda too. My tracks everywhere, you don't have a clue. Villain, I tell my boss, what you want to do? Magoro, magoro, na bado na kata makali. Kimia, modo, modo, wasi kuni handle. Aruka, logira, king, iti kwani sultan. Na kauni bambi, na kushua, nikisonga. Na biga makali, na sipendangi Masofti, I'm in a marathon, niko na mbusi gang. I don't play fake games like a filika.
I'm a donut. Unateka bibi ya jirani ya bati mtecha pati kani. Kunani ya kinyasa sasa imeleta kesi. Eti ya nani, wanani. Nani nani wanani jamani. Eti kesi ya kesi ya nani. Kesi kesi hini kesi jamani.
Kini libungo zini niki hosa masahan. Natani sotali ya kidoa lamba jinsahan. I'm sorry siku lewe madam sasamahan. Nekarudi kejani usikia kanifotandang. Harakwanga asmatika mekuja inhela. Na file mi mcheza mate sisi uzapena. After nishafunga akasama nipige tena. Tena, 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 tena. Titi meta na teta lakini siki sileta. Sinaga gas na chiku mejile tanga. Na ungeza firewood ni kipepeta. Na mkunyu wa baby gala na serereka. Akumeri bibi ya mtu ungeze manga.
Unateka bibi ya jirani ya baki mtecha pati kani. Siko nani ya kinyasa sasa imeleta kesi. Eti ya nani wanani. Nani nani wanani jamani. Eti kesi ya nani. Kini kesi jamani. Tote sigo amebebo kiharia. Ameumwa kidogo ni malaria. Hini kesi ukipenda na nishiria. Tia mtoto wa Yusufu na Maria. Kesi ya nano kwa pikofi ya nano. Meteka pipia jirani timi weni nano. Kwa kamiti bana utalala ndani. Umelamba hiyo sahani bila tafadhali. Nasikia likuja kimakosa yani. Kia napenda fimbo kubwa ya kuwati ya mbali. Jina squeeze ni Adam Hadi. Kumbe Eva na benda gamba noka jamani.
Kama ndugu na madada wanawetete. Madada wanawetete. Ambia weta tuko huku na maglass empty. Tuko huku na maglass empty. Tatu na ngoja zitupige kama kengele. Zitupige kama kengele. Vipi famala fameloni waralal. Toa form perform kama acrobat. Cheza na bima na kam na magala. Wale wamejiva pamoja na mzinga. Badae zikishika tucheze na six pakatha. Mzinga katha ndani ya bazi tushike skin tight. All night hadi wazimia ma street lights. Badilisha plus size tuwa slim tight. Na msukuwa hadi na muwacha steam line. Tonight mafisi wana hand for my feline. Reacha tembea angle incline. ATM zita wika decline. Kimangala wana fuga ziko divine.
Bye.
need. No go panini. I got what you need. That was short bassy.
Kama haikufa mi.
Gawa leona, pepo ndani ya disi na magdawa leoni mangiko na magisi kama kawa nikikazi dius ona haka babes, nasike unanitaka usi nijadhi unda kuchapa na slipas leo takipata na nikimaliza aki utani kuata yotu na mix, tuneza met tuanze kwa ni, alafu neck before to kiss, tuneza peck ndio ni kuset, tuneza bet heri ningangani na maisha mimi nguo zote na matisha siwezi kubali kuchoma picha shida yangu kubwa ni kusababisha
Mini. Only tag a big man,
big man,
big man bazo. Bono la me chupa na me shika round two. Big man,
big man,
big man bazo. Wait a sababisha la fubiscas na bu.
Cheza chini tu.
Zimevunja.
ghetto boss nimeka mkuvuruga warazi muje kanausi leo watasuka wale majuda sudani mini jesus tuminda wakula ni wawache mumenuna niko bizu kidigi ngumi uta nacheza kama mimi na kuja kuwalipua sina mask na kuja nimevunja wale indikisie tutangada zikiraru
loo katanuka wale mtanusa loo katanuka situation kuvuruga loo katanuka wale mtanusa loo katanuka jumasura zimevunja loo katanuka wale mtanusa loo katanuka situation kuvuruga loo katanuka wale mtanusa loo katanuka jumasura zimevunja
mimkaza jo tumeponda na maklaks tukiwaka umotu pale round jua ni kubaya na mayutu mekanga na memadua nilisikia blast story ya kehesi ya kukanga joma dingo na marezi don't face, don't chase it kama zero alijua zero setting na maeke na maglock siku set rep sky keep in a di eye fi control fi dem fi cooking a di pace fi one dem fi know fi loco fi di mic fi cooking fi gun fi gaza fi di
fire walenta nusa luka tanuka situation kumuga luka tanuka walenta nusa
Tunaoga, tunarudi soko Na tukirudi, tunachoma foto Hibe ni safi, kumeja watoto So tumeoga, tunarudi soko Soko, tunarudi soko Soko, tunarudi soko Soko, tunarudi
Zangu like boom
Play and roll the hits that your girlfriend wants to hear
Kibe na reggae itasunga niko laki kama dube Ukwame unyonye unadai mini kupe
Soko, tunarudi soko Soko, tunarudi soko Soko, tunarudi soko Soko, tunarudi soko
Baby acha hizo niko na nyagi Hennessy, Kingfisher, Johnny Walker Bangiza catch, Githurai 44 Mto, hato mechapa Wacha nikaoge, nirudu kwa mtu hapa Na siku ringa, mpendo na wa mama Wacha minka kule pesa za chama
Soko, tunarudi soko Soko, tunarudi soko
Niliachana na ex body count ika reset Before ex already kulikuwa na next Musha wa two time upatana na waresh High chance utapewa kama kuna kamyes Nuke mles Kau ni why ganji sambono ni why stress Nasikyo kiwa na ganji ni easy kuwa impress Ukichezwa ni revenge una snack ni na mess
Soko tunarudi soko
Chop chop Kama soja bushi makes it clap clap Hii samosa ni kama nzi yako Ai, venye ina slap Kishash, kishash, kishash kwa bash Kishash, kishash kwa bash Kishash, kishash kwa bash Kishash, skiza Everything you say has a consequence Anajingisha ungedhani ni effervescence Manzi yako ye upeana na confidence Amjidena man, I feel like a classic man Amekata tatu na bado wa bleki Ni kama gari imeachilia breki Na manyaru zikafanya mini kreki Nikasupuka po waka kuna jegi Ai, we, ai dosi Ndo huyo mimi ni nakam Manze huku nje naitwa one minute man Atimi ububa tamona I demand Depression ni kikikin manze ni takiban Kishash, kishash kwa bash Kishash, kishash kwa bash Kishash, kishash kwa bash Kishash Hey, painting Hey, what's your name thing? Unaza risk si tufanye some tasting Na mini chali straightforward, no dating Semina jua unapenda phony Hody, hody, hody Ni pets with you, mind show me, show me, show Baby, where are you behind us? Miss kama wao, baby, his mata rao Swezi batana nao, mini ndovu Hey, bungo janina kitu
si makelele ndani ya tujani na jitu. Nani yenyewe umezoea za mwitu. Iki kupata utasikia niko kwa mavitu. Ai usibizle huyo mimi ni nakama. Manze uko nje naitwa one minute man. Ati mi ububa tamo na ID man. Depression ni kikikini manze ni takibani.
Kishash kishash kwa pashi. Kishash kishash kwa pashi. Kishash kishash kwa pashi. DJ Flawless bila meka kama filter. Painting mother lenta na kwina. Kani kimbiza unanikyoza sprinter. Ngoma se yangu ngoma ni akumeni feature. Mini roga nanda kuwa mini witchcraft. Wana wonder minu gani wana uliza. Ate draft THC kwa ni witchcraft. Smile ya kutriga finger unani mara wita. Bop, 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 bop to December. Bop, 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 bop to December. Ape keso zao bop to December. Zero ni, zero ni bop to December.
Sana ukisifiwa kate ngumu milekai. Sijasikia najua ushambiwa. Melelewa kwa dini. Ni mazoko paka za mjini. Napendo kote mpaka kusini. Tenje mteja niko mitini. Kuwa na shida utajua rafiki ni nani. Usinite bro na siku za shida buda sikuoni. Kando makahaba kwa mdomo kiko. Bila do hiyo form mimi siko. Nasikia na kiburi ni masajio ego. I'm such a egot. Leo juu ya ndodhi, kesho kwa Audi. Topping charts toka Kenya mpaka Saudi. Sauti kubwa na wakunywa mpaka Saudi. Kukatika ni lazima hii, hamna budi. Master, kwa game ni ndo master. Gangster, usijifanye gangster. Master, kwa game ni ndo master. Gangster, usijifanye gangster. Sina noma, nisha wasoma. Kwa rap ni corona na symptoms za homa. Marapa na wacha kuwa komo na nikoma. Incoming ni the musical messiah. Tandika leso fagia barabara. Nafanya miujiza kwa rap, mtaiona. Mziki zangu degree kwa shule mtazisoma. Kwa stenjeni na choma na makarao. Ndio king kwa game kama farao. Na inspire, ule rapa na kuinspire. Ulimi yangu risasi buda, shot fire. Tuwezi kufa msoto. Kubishana na watoto. Kizofa koza mapoko. Kidole kukosa ngoto. Leo juu ya ndudhi, kesho kwa Audi. Topping charts toka Kenya mpaka Saudi. Sauti kubwa na wakunywa mpaka Saudi. Kukatika ni lazima hii, hamna budi. Master, my game ni master. Gangster.
Na watapombe bado sitaki kudedi. Nimepoteza figo maini na mashemeni. Pombe ilifanya niwe penki yenyeji. Nilikunyonga jinka nilalishia jegi. Pombe sipendi, niweka pending. Mungu tu, ni weekend no spending. Yani sitaki zopati misi ya tendi. Na nani sinataki ntafuta namba za bedi. Kutu tupombe tuwa chocheza kibu rai. Tupombe tutuwili unatekwa na masai ai. By chance na kutani warongai. Na umepea na pai kwa lijitu halifai.
Na wacha pombe till father notice. Yani na wacha pombe hadi budangu wa notice. Ukinipata na kata maji. Mafande nishike na uniekele bangi. Ai, na wacha pombe. Na wacha pombe. Na wacha pombe. Akipombe nitakumiss. Ai, na wacha pombe. Na wacha pombe. Na wacha pombe. Kushman, baby wa magenge. Sina nyegeza pombe anymore. Kwanzia Monday mimi na pombe is a no.
Hata pombe kuje na thong sikati.
Hata ikuje bila
sikati. Pombe mefanya siye joy salo yangu. Saini na watoto wengi kuliko budangu. Ni mamimba tu, nikisha lewa sifikiri ni mamimba tu. Waifa tani hepa nisipo wata pombe. Nilipita John kakotoa kwa kikombe. Mutinga ya pombe menifanya kibogoyo. Nilipikwa kidevu juu ya pombe ya uchoyo. Ah, pombe na gari ni kastima na mati. Nilipita na kuku na mamusi za jiyani. Pombe neza kukudanganya. Imati nilifanya nikateka kimama. Hey! Ai, na wata pombe. Na wata pombe. Na wata pombe. Akipombe nitakumiss. Ai, na wata pombe. Na wata pombe. Na wata pombe.
Excuse me. Na wacha pombe till further notice. Na wacha pombe madangu unnotice. Mzinga moja napata cirrhosis. Sijakula nyama natapika ostrich. Usha waicheza PlayStation mlevi. Cristiano anaka Messi. Uko na pad lakini si ya period. Ukilewa kila demo if material. Sasa tumelewa sana, sio sana. Alejandro na wacha pombe till further notice.
Na wacha pombe till further notice. Na wacha pombe.
Eriko na Pamela Lidua Combination sumu majua. Wakanibia simu nkoshua. Nikanunua ya kishua. Awajui bado nukumiku. Vile nitembea na kituku. Kani simu nilinunua ku. Wasketi waru vile sami nkoju. Hawa nijui simama imara. Wasikudima onyeshe ishara. Wendo the thing wambie kinara. Sini kuwina kujui maswara.
Akiwa live wakiuliza net na nani. Net na nani. Akia nani isi.
Akiwa live
wakiuliza net na nani. Net na nani. Akia nani isi.
Akiwa live.
Washu 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 ayy. Rest to the talent. Washu 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 ayy. Rest to the talent.
Wake up boys. You know I'm the baddest. Nina chale. Usa niku kamate. Mina tupia foto pale insta. Machizi wa shabambika. Teni mrembo bila filter. Lazima watahitika. Leo tunapakua. Mavide tukichakatua. Nabandika bandua. Mchezo na ujua.
Wakiuliza net na nani. Net na nani. Aki ya nani isi.
Asiwa line.
Wakiuliza net na nani. Net na nani. Aki ya nani isi.
Asiwa line.
Washu 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 ayy. Rest to the talent. Washu 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 ayy.
Yeah.
Rest to the talent.
Mashu na red sini mi. Leo ni kupatch mnafua mdigi. Sauti catch na sini mabigi. Tuna kuzoom na kuzoom in. Tende ni series. Kwa nini siri. Leo natoke kwanza na tuwili. Tusha na wili bila wakili. 11, zote pro nani yako wili. Bola ni caption, ni tag na caption. Ni tag na passion, na side na fashion. Wow, nibuwa mkini juu. Nalalisha, isisi, kujumatisha. Wakiuliza net na nani, net na nani. Akia nani, isi.
Asiwa live.
Wakiuliza net na nani, net na nani. Akia nani, isi.
Asiwa live.
Washu, 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 washu,
Rotate, 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 r ya Julia na kanapa Nogo zogo dogo henanga bidaga danga Kamdogo kamdo ya usiri ya jana Kwenye jua na jua jumbi ya jusiri ni bamba
Kaumbiri na kiwa yote sipo yo go Tusenanga siri pinange easy Don't be easy The way you got me chill God you got me freezy Forget it easy Easy never come easy
The way you move your body to me baby mama Can I call you my queen Kilo nako ni changa jisiku mchana Can I call you my queen? The way you move your body to me baby mama Can I call you my queen? Kilo nako ni changa jisiku mchana Can I call you my queen?
Mindo big boss father figure If you bang my head with your finger Kama na kurit na kupiga Kama na kuhit na pull the trigger like pa, pa, pa Chase a hit around the block then you laugh like ha, ha Clock. He's in your form, Zawa Baba. Eh, form, Zawa Baba. I think he's in your form, Zawa Baba. Eh, form, Zawa Baba. Wawa Baba. Eh, Wawa Baba. Wawa Baba. Eh, Wawa Baba.
Aki, fanya chochote but usiwe mujinga Kwa nini shoke gati na ngoche muzinga Send the location, you know come with no niggas Club uzi toke kuku dance na nulinga Yeah, baby you want me, share you wanna Fuck with your babas, then you come with your friends Mina, come in a Benz, yeah, come with the game I'm the reason why your top player stays on the bench
Some pussy, this young boy so stupid Why you got a gun but you don't shoot it Baba by the dance, man, that give you pussy Anywhere it shut down, DJ had to pull it Mindo yule buda sim sima I want you to sura wa miskia dina Make a mama boy catch alsa She a rapper get embodied by a dancer
He's in your form, Zawa Baba Eh, form, Zawa Baba Ati he's in your form, Zawa Baba Eh, form, Zawa Baba Wawa Baba Eh, Wawa Baba Wawa Baba Eh, Wawa Baba
Mihu roll na mabazeng Dani ya Benz ni kichoma kikushu mpeng Baby mebenda kuona badeng Skangi bezi jona penda ngukushuku msei Bembe nengi laki kuwa lusa Nipe tende kamil imendo kamusa Staki tembe ubaba mimi si lusa Ai we usha gusa
Ini shit ya wababa baba ikaji Nina beef na magamsta kwa public shit I do what I do then I leave it Mbaba in your area sina limit Lazima mi ni cheze fresh She says I look way better in the flesh I swear we bad and you ain't seen this yet There was tears and blood when you seen this sweat
Mind your big boss father figure If you trying to hit middle finger Kama na kurit na kubiga Kama na kuhit na pull the trigger like pa, pa, pa Chase a hit around the block then you laugh like ha, ha Home to round clock, he's in your form, Zawa Baba. Eh, form, Zawa Baba. Ati he's in your form, Zawa Baba. Eh, form, Zawa Baba. Wawa Baba. Eh, Wawa Baba.
Wawa Baba. Hala. Eh, on 079359 7211.
Download exclusive DJ Mix on NigerDJMix.com.